bagule maspiga dimvare mi batira ndangoziwa izo nezo chira wambo kola mari nenye zufuni gopira wandi uze ndungo mali zazo mwendu chira ndivi kome madansa liko if they're turning up they probably cold achila wanja malo pana moto ufuna pare na fedula nsongo. It's always money dancing in my head. Ndili pia dola ya gosamale. Zagu nchezo siri gamba. Yalo ndari chompanda. Ndipase plan yare nai. Ndongo funa uvina. Tango nena nmulipa. Yalo siri tanziga. Ticho wa panda. Ticho wa panda. Ticho wampanda, ticho wampanda, ticho wa ticho wampanda, ticho wampanda, ticho wa ticho wampanda, ticho wampanda.
I don't really know what you've been known about. I did just spy one message in my soul out. Live on since I saw out.
Don't even doubt.
Kuku basaji zungu lili. Figure weekends in the kalamu maluzi. Tijo wempanda ntau ya boko maso chuzi. Ni mali bila renti. Nesinga makalilo jawa fancy. Seguna geto
Lelo ndeti kona panja. Marse timenye makafa. High grade kubanda kubanda. Lelo ndeti jo wampanda. Palibe zoso wa venue. Lelo ndijela kupafa. Castel special vumbe tizingo sambira. Ingo ndipasa ni plan master. Na sala pangono kubleya. 40 minutes, diko nzeka mkona bidhea. Lelo, sindi kubompa Jordan, diku yenda beya. Yo Martin Angels, ulikuti, tufuna chokwela.
Ticho wa ticho wa panda. Ticho wa panda. Ticho wa ticho wa panda. Ticho wa panda. Ticho wa ticho wa panda. Ticho wa panda. Ticho wa ticho wa panda.
Hatu lukila chekalunda. Disa njo ya mpaka ndisa kalamba. Yemwe ya kututsa yoninda. Lelo kaza mwini ndi. Hey, pa taxi. All over mini bus. Bola tika fike nkane ni filo bus.
Upasi Jordan.
All over my silly bus. Round dollar ili ntumba manja ni chivas.
Utole fupit, Ndino Barcelona mpando fupik. Nkazi wa asifat. Andi tila ndalama paka mpange trasifat. Paliru fobin. Fondu segula ndi first lock wa sabu jala. Paliru tupin. Ndasaba chen kon sinigalu musa ndi pope. Yeah, ticho wa mpanda. Pano ndi naza mankazi ndi nchola mwanda. Kublaga ndi ni black and white. Ndi nchola panda.
Ndi pase plan ya renai. Ndongo funa uvina. Tango nena nmulipa. Lelo siri tanziga. Ticho wa ticho wa panda. Ticho wa panda. Ticho wa ticho wa panda. Ticho wa panda. Ticho wa ticho wa panda.